tío mío. Mtoto wa kike ananichanganya hadi najishangaza, akiamunisha pata sazi yangu ananikamata. Kisi uko na mashtaka, kasho nani masaka. Mashallah, mbrasa vimechongo naona mashaka. Kimwa kiongeza mafeta, sungisha mabitha. Mtoto mali fine, blow na wine, kona pressure, pressure. Leona time, mtoto vibe, nikonyeshe pressure.